More music on northwesternmusic.org.
Jacob, see Jacob, Max Lon, Max Lon. This is my story.
Nachokera kutari na kweza kama pili.
I can't go back, no, no, no.
Nachokera kutari na kweza kalo pili.
I can't go back, no, no, no.
Nachokera kutari na kweza kama pili.
I can't go back, no.
Nachokera kutari,
kutari
na kweze kalo upiri.
I can't
go back, no.
It's Cokes. Miziki yena ni maimba ile sublime. Hela muma nyimba ni mafaka chema rhymes. BSB crew, that's my team. Kati wani pusila, I don't give a damn. Ni kufaka pants, you remain in a shame. Music is my talent, so that's my game. To achieve my goals, nigga, that's my aim. Jacob Sakenji, that's my name. You look so untidy, you can't suit the team. Muni leme kese, muni pase kwa ulem. Vipaka ni mataya, nilimonga ni vandem. Osa ni wona single mwanani ni na madam. Tika picha every time wanaika Sam. Muhudi wani pasa respect mwanga fumu. Chibeleshi kutiali zindiwe mulam. Chilanga neni pa menso mwanga tajanyem. Dine opo mpa ni maenda kukuchim. Na mapanchi yanga ya mawaba mwanga nzim. Cokes,
Nachokera kutari na kweze kamba pili.
I can't go back, no.
Nachokera kutari na kweze kalo upiri.
I can't go back, no, no, no.
Nachokera kutari na kweze kalo upiri.
I can't go back, no, no, no.
Yo 206 ipa mene ni na yamba. Maheta vizongani zangani za siyo imba. Hapana ukafuti munga ni Yesu. Wene ya kuzunda sunga mozibe pa menzo. Ima munga ni za mungo ni chacha choja. Mulungu wa kumamba ndia ni sungida future. Munga afalome ni nata ya kamalesha. Inenkani ya vili mbase muzani pesha. Kutamanga resi na ineni kukosa. Ufani kukosa munga kendro yokosa. Try to beef nobody, I know be somebody. Venga fute pativu zaka balansa. Nilina hope one day zaka basa. Bandi wa mafuna kukuta shauka yenda. Nishi uli 6 feet uli momanda. Uli komanda Cokes.
Nachokera kutari na kweze kamba pili.
I can't go back, no, no, no.
Nachokera kutari na kweze kalo upiri.
I can't go back, no, no, no.
Nachokera kutari na kweze kamba pili.
I can't go back, no, no, no.
Abel, I see you, my wife, I got you. My children, Jack, Jason, Jacqueline, I got you, my baby. Your daddy's here. Always love you. Family, peace for life.
Nicky Mozenchak, FarNorthWesternMusic.org.